mutima gusuleyo ebilozo bilyeyo mushimuzel koma weno nkomyo kwejusa obulamu omutali linnya lyobunyiga maziga nenkaba tewala gasangula nno enemisuwa nesiba n'otulo twabula okuva lwe wagenda sikyalaba ku nju enzikiza yefugeka mutima gukulukuta musa sikyekuba fyumu kunyaka obukyayi yegwe yalayira ddala libaani alikundesa nasimba waluwanyi mutima gukulukuta musayi sikyekuba fyumu kunyaka obukyayi yegwe yalayira ddala libaani alikundesa nasimba waluwanyi komawotendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno numisiwa omutima yangu nkulabeko aki komawotendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno sula bubi binuma yangu nkulabeko aki sikyalina nsonga lwaki ndi mulamu ng'obulamu obubulamu yegwe yalayira nti tuli bawamu ne sitampuwa kuba mukati wagenda ebibyo n'osibamu omutima wagumenyamu sula mu maziga katambala kajjula yeyeye sigenda kabanga bebi n'osangula yeye nali njagala we kwekawambula mutima gusuleyo ebilowoozo biryeyo mushimuzeri komaweno nkomye okwejjusa komawo gyendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno numisiwa omutima yangu nkulabeko aki komawo gyendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno sula bubi binuma jangu nkulabeko akiri jangu nkulabeko akiri
jangu nkulabeko akiri
jangu numisiwa omutima
jangu nkulabeko akiri
jangu nkulabeko akiri
jangu nkulabeko akiri
jangu numisiwa omutima
jangu nkulabeko akiri
anze n'ebilowoozo binfuga alwesikulabye omutima kunuma nfuba okweyisa naye nga tondaba bumeseji mpeerezo linga tabulaba yokera nenenye ebyasooba mbiriwe omutima guwone yokera nenenye ebyasooba mbiriwe omutima guwone komawo gyendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno numisiwa omutima yangu nkulabeko akiri komawo gyendi omutima gusuleyo kiri bubi yangu wojeno sula bubi binuma yangu nkulabeko akiri yangu nkulabeko akiri
yangu nkulabeko akiri
yangu numisiwa omutima
jangu nkulabeko akiri
jangu nkulabeko akiri
jangu nkulabeko akiri
jangu numisiwa omutima
jangu